kuba kugeze sanze kubiyeno koko pambone eno bitwara
kubiyo
bogera yogera chokabe bimapima mukano kwa tekenka nyepetu wa kusane mbona jiri munda yo era bide
Mutabari we mu Rwanda bo bonjagara
nsa bonjagara
we
ndapagara ne